on the beat.
Nitakuzimia kwenye maji tani mwagilia. Nda kunyemelea mbaka kweli nitakulea. Nda kupa mapenzi mbaka utazoea. Japo shida vumilia, nitafanya kibarua. Nikutunze my dear. Kweni wangu malikia, kwako nakimbilia. Sini uache na mvua, kiangazi pia jua. Japo kidogo mama, tutakula nawe. Japo kidogo mama, tutakula nawe. Japo kidogo mama, tutakula nawe. Japo kidogo mama, tutakula nawe.
Asa choma baby choma, choma pensi choma. Choma baby choma, choma pensi choma. Ikitaka na ikue, ikitaka na iwake. Ikitaka na ikue, ikitaka na iwake. Asa choma baby choma, choma pensi choma. Choma baby choma, choma pensi choma. Ikitaka na ikue, ikitaka na iwake. Asa ikitaka na ikue, ikitaka na iwake.
Na kusalimia, ni asilimia. Tena hukilia, na mini chalia. Ibaki nikilio, mimi na wewe. Aya mapenzi basi, tupandishe na mabasi. Tupige mabazi pasi, kwako basi. Ishafunga mkanda baby. Aya mapenzi basi, tupandishe na mabasi. Tupige mabazi pasi, kwako basi. Shafunga mkanda baby. Mkanda baby.
Asa choma baby choma, choma pensi choma. Choma baby choma, choma pensi choma. Ikitaka na ikue, ikitaka na iwake. Ikitaka na ikue, ikitaka na iwake. Asa choma baby choma, choma pensi choma. Choma baby choma, choma pensi choma. Ikitaka na ikue, ikitaka na iwake. Asa ikitaka na ikue, ikitaka na iwake.
Kusema ukweli, moyo wangu shakata. Kusema ukweli, moyo wangu shakata. Kama rumba sakata, bila shaka shadata. Kama rumba sakata, bila shaka shadata. Ah baby, kama rumba sakata. Kama rumba sakata. I love you, love you, love you, love you. I love you, love you, love you. I love you, love you, love you, love you. I love you, love you, love you, baby. I love you, love you, love you, love you. I love you, love you, love you, love you. I love you, love you, love you, love you. I love you, love you, love you. Oh, nikilala, oh, nikicheza, oh, nikisinzia. I love you, love you, love you.
Asa choma baby choma, choma pensi choma. Choma baby choma, choma pensi choma. Ikitaka na ikue, ikitaka na iwake. Ikitaka na ikue, ikitaka na iwake. Asa choma baby choma, choma pensi choma. Choma baby choma, choma pensi choma. Ikitaka na ikue, ikitaka na iwake. Asa ikitaka na ikue, ikitaka na iwake.
I'm a lover baby.
Meja di baba.